Acerca de la cumbre, poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir.
Mexic jamana kuntigi Andre Manuel López Obrador ka nalibaliya na miniki gun nyona jerebani keneka ni dokuina Los Angeles ayi min 70 ya jelinya la bina ke sababu ye kala miniki jamana kuntigi Joe Biden ka tonsini daula la voila doni wali akera kada fonyon kan kuma kaunde kan ni nyon chela la ka kenyani jamana munu kakan ka wili kada tonsini keneka la sabila Manuel López Obrador Mexic jamana kuntigi ye adaira la miniki la ka fo ko Cuba Nicaragua ani Venezuela jamana kakan ka wili nga Washington Mason ka fanga munu sendalindu beje fanga ukan uka jamana konna na katriki kayi tonsigi ni keneka Mexic jamana nyemoko ye ayira ka fonte nduna ko tonsigi ni tena sika ke tonsigi ne l'Amérique gun jamana bela jeli maye akeneka Joe Biden ka fanga ye ayira ka fo ko furuba fanga munu sendalindu beje fanga no ye demokrasi jose unye ka atriki uka jamana ukono furuba fanga munu fene be fanga garada baka umine ka ubla ka sujugu konna na ani furuba fanga munu be kalata tsra unyagami ne ka dankari kai jamana de unka mo suwandile vote sraula ka uka jamana de nya hake unnasi ka bo ubulu jorote tonsigi ni keneka ni tabulo nununye ka hakina jiginke laidu kaunta lena ni tonsigi bakele ni sefe ni kenen la waliara Quebec Canada jamana ka samba fla ani killing watila kenen minka jamana nunu bela jelin tuni laidu kantike ka fo koni jamana wo jamana ma beje fanga jose un labatu aka jamana kono nyangili berebeda okuna ka o jamana simbo kuluni konnana
president's principal position is that we do not believe that dictators should be invited, which is the reason.
Maison Blasica kunafuni nyemo Karine Jean-Pierre ali la selike kafo awakolaidu jelin de tara Mexique jamana fe atabuluka aya faraka kafo ko ali hakilila jago ya fanga kebaga mangante ka wili ni kenenika
Mexico's significant contribution to the summit.